Badala mama nataka na unile Unidekeze, unichunge, unike Wala so magari na majumbo unige Ilo pendo utofanya ni jihizwa peke Kikutazama tu na yona future Giza naona ni mchana kumesha kucha Yule nile momba kwa mungu umesha kuja Tunde bus tukapunga upepo tambudia Pigo za ujana nisha staff nsheka pembeni Mambo ya kuenda kudate ima club kunyo henkeni Nili momba mungu nipo kuja say amen Eta tukishe kufa wote tukaishi Eden Wanadai utaniacha wenda zako Tuwa komesha na hii kapo Yani mimi hapa wewe hapo Watu kutechachi tunakula
kina Ya nikifata chondoa Usije chukulia poa Niko deep in love with you Mina we Ya nikifata chondoa Usije chukulia poa Niko deep in love with you
Hela nasaka mwenyewe siuzibiwa kwa kiepe Ilo si hofu mababy acha kitete na wewe usinitese Benzi letu moto moto saya nini wende udate na vichechi Siku kimbishe pete nataka ni posti Wale uniombe ya gama baya na mikosi Iwo mizero ma ex na mashosti Ila japo watazuga kwa kutupigia makofi Ni siku kinai kukuwacha nauna kama kosa la jinai Cause you and I you make me feel alive Ziendane rose to baby till I die Wanadai utaniacha wende zako Tuwa komesha na hii kapo Yani mimi hapa, wewe hapo Watu kutichachi tunakula kila
Mina we, ya nikifata chondoa Usije chukulia poa Go deep in love with you Mina we, ya nikifata chondoa Usije chukulia poa Go deep in love with you
Wider.